Joshua 13 verse 1. UJoshua wayesemdala eneminyaka eminingi. UJehova wathi kuye, usumdala neminyaka eminingi kepha kusasele izwe likhulu kakhulu eliyakudliwa. Verse 2. Leli lizwe elisasela mazonke amaFilisti na wonke amaGeshuri. Verse 3. Kusukela esihole elingaphambi kweGibhithe kuze kube semkhawulweni wase-Ekroni ngasenyakatho elibalelwa kumaKhanani, amakhosi ayisihlanu namaFilisti, amaGaza nama-Ashidodi nama-Ashitkoloni namaGidi nama-Ekroni nama-Ivi. Verse 4. Lonke izwe lamaKhanani ngaseningizimu neMahara elingamaSidoni kuze kufike Afeki nasemkhawuleni wama-Amori. Verse 5. Nezwe lamaGebari nalo lonke iLibanoni ngasempumalanga kusukela eBaligadi ngaphansi kwentaba yaseHemoni kuze kufike kuyeni Hamati. Verse 6. Bonke abakhele ezitabeni kusukela eLibanoni kuze kube seMisirefotimayimi onke amaSidoni, mina ngiyakuwagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, wena-ke ulabela bakwa-Israyeli ngenkatho libe yifa njengokuyala kwami. Verse 7. Ngalokho yahlukanisa lelizwe libe yifa lezizwe eziyishiyagalombili nelengxenye yesizwe sakwaManase. Verse 8. Kanye naye abakwaRubeni nabakwaGadi balamukela ifa abanika lona uMose ngaphesheya kweJodane ngasempumalanga, njengalokho inceku kaJehova uMose yabanika. Verse 9. Kusukela e-Aroweli eseceleni kwesigodi sase-Arinoni nomuzi ophakathi nesigodi nalo lonke ithafa laseMedeba kuze kufike eDiboni. Verse 10. Nayo yonke imizi kaSiyoni inkosi yama-Amori owabusa eHeshiboni kuze kube semkhawulweni wabantwana bakwa-Amoni. Verse 11. NeGileyadi nomkhawulo wamaGeshuri nowamaMahakati, nayo yonke intaba yaseHemoni nalo lonke iBashani kuze kufike eSaleka. Verse 12. Nawo wonke umbuso ka-Oge eBashani owayebuse Ashitaroti nase-Edireyi owayesele kuyo intsali yamarefa uMose wabanqoba wabagxosha. Verse 13. Kepha abantwana baka-Israyeli abagxoshanga amaGeshuri namaHakati, kodwa oGeshuri noMahaka bahlala phakathi kwa-Israyeli kuze kube namuhla. Verse 14. Isizwe sakaLevi kuphela akasinikanga afa, iminikelo kaJehova uNkulunkulu wa-Israyeli yomlilo iyifa lakhe njengokukhuluma kwakhe kuye. Verse 15. UMose wanika isizwe sabantwana bakaRubeni ngemindeni yabo. Verse 16. Umkhawulo wabo wasuka e-Aroweli eliseceni kwesigodi sase-Arinoni nomuzi ophakathi nesigodi nalo lonke ithafa ngaseMedeba. Verse 17. NeHeshiboni nayo yonke imizi yalo yasethafeni iDiboni neBamoti Bali neBheti Bali Mehoni. Verse 18. NeJahasi neKedemoti neMafahati. Verse 19. NeKiriyatayimi neSibina neSereti Hashari entabeni nasesigodini. Verse 20. NeBheti Peyori neMithambeka yasePisika neBheti Jeshimoti. Verse 21. Nayo yonke imizi yasethafeni nawo wonke umbuso kaSihoni inkosi yama-Amori owayebusa eHeshiboni ambulalayo uMose kanye nezikhulu zakwaMidiyane o-Evi noRekemi noSuri noUshe noReba, izikhulu zikaSihoni ezazakhe kulelozwe. Verse 22. Ubile yami indodana kaBeyori umbhuli naye bambulala abantwana baka-Israyeli ngenkemba phakathi kwabanye ababulawa yibo. Verse 23. umkhawulo wabantwana bakaRubeni wawuyiJodani nogulwalo. Lelo laliyifa labantwana bakaRubeni ngemindeni yabo, imizi nemizana yabo. Verse 24. UMose wanika isizwe sakwaGadi abantwana bakwaGadi ngemindeni yaso. Verse 25. Umkhawulo wawo wawuyiJazeri na yonke imizi yakwaGiliyadi nengxenye yezwe labantwana baka-Amoni kuze kufike eAroweni elingaphambi kweRaba. Verse 26. Kusukela eShiboni kuze kufike eRamati Mispa, nasePetonimi, kusukela eMahanayimi kuze kufike emkhawuleni weDebiri. Verse 27. Nasesigodini iBeti Haramu, neBeti Nimra, neSukoti, neSafoni, insali yombuso kaSiyoni inkosi yaseShiboni, iJodani nogulwalo kuze kufike ekupheleni kolwandle lwaseKinereti phesheya kweJodane ngasempumalanga. Verse 28. Lelo laliyifa labantwana bakwaGadi ngemindeni yabo, imizi nemizana yabo. Verse 29. UMose wanika ingxenye yesizwe sakaManase, kwaba ngokwengxenye yesizwe sabaManase bakwaManase ngemindeni yabo. Verse 30. Umkhawulo wabo wasuka eMahanayimi, lonke iBashani, wonke umbuso ka-Og inkosi yaseBashani, nayo yonke imizi yeJayiri seBashani, imizi engamashumi ayisithupha. Verse 31. Nengxenye yakwaGiliyadi, ne-Ashitaroti, ne-Edireyi, imizi yombuso ka-Og eBashani, lokho kwaba ngokwabantwana bakaMakiri, indodana kaManase, ingxenye yabantwana bakwaMakiri ngemindeni yabo. Verse 32. Lawo angamafa uMose wawabele mathafeni kaMowabi phesheya kweJodani ngaseJerikho ngasempumalanga. Verse 33. Kepha isizwe sakaLevi uMose akasinikanga fa uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uyifa labo njengokukhuluma kwakhe kubo.